ariya dubbin isanu baasuntu nan walba duudu munun baafti ishin ta lafta kokuleyam ama ta gosto kokuleyam ama ta nam arrafta kokuleyam ishin ta nam walbati waanin nan walba duurudu bere in jiraat jiraatu inenum jeeraat duub ishiya atin ilmisa isa dhugon fesifele kaaf duub namsi anta si rakkisanii aminnan jireen muumeen qam dharkettu dursa petroaaf iyyo dad ergettu waa dhibiin wan ishiyate iisan duuniyaa han dhufaatin innama namse dura baasa innamas wunna yaahudum callaa ammo egiyan petroo gar sirqaalchiisu waa ruumiya kaa yaahudii iteinit ergin duub petroon hin beeka kaa iisan nam walbatiif dui
yohaana fula sadii mudda kudheni jawwon ishin nu jeelal waan nu jeelat kain iisa nu terg ak namis dhugoonfet hin dhumne jireen dhargetet barsiis kan kas won nu baren nam walbatutu ka iisa dhugoonfet jireen dhargeta won tun nam maqa iisa waamet utu isa hin jiraachisen ijoolle dhiirati ijoolle dubrati keeyima jaarroleya iyo ilmaan caraqon xuuxun ishiya iisa dhugoonfet feden wantu won ishin nu dhagarsiift innama doobla gargara xuuxu isa wen afaan gargaraanne dubbete iisan dandee namsa isaane dura hin baas petro lameessa fula sadii mudda sagalii won ishin yet waa guddiyon wonin hin midhaasaed hin lakkisu inu midhaasa urg innin won in midhaasun lakkisu waa guddiyon nuti oms hamtu nu istolchinu maana waa guddiyon ishiya nam tokkinnen balleessan hin fedu ishiya innama xuuxu namsa isaane samarenuu feda.